DaCimSafi.com.
Yeah, yo, hey! Yo, yo, it's my homeboy, it's a team off. You can make it some fun to me, go and go to this class to get my fans out here. DJ Pacheco, pull it up one more time. One of my gang. Grrrr, pa!
Hey, no!
Pacheco, Mirundo!
Anime baki loli loli. Shazama, nafanya na kwama, na kuwaza wewe usiku kwa mchana. Jua liwakapo jumba galikizama, unanifanya na lose, unanifanya na lose. Oh, ongezema kama kuna apen, nini kina apen. Oh, basi ongezema nini kina apen, kila siku comprehend.
Aina mana tena, hataki kuniona. Kwa vitu alivyofanya moyo unasonona. Mbona lipambana usiku mchana kulilinda penzi. Sasa napigwa na baridi, baridi. Amevunja viapo na ahadi. Mungu shahidi, shahidi. Siko sawa kabisa. Misko sawa, siko sawa, siko sawa, siko sawa. Mimgonjwa motuti ya pakita ndani mpenda. Siko sawa, siko sawa, siko sawa, siko sawa. Mimgonjwa motuti ya pakita ndani mpenda.
Animebaki loli loli.
Lakini ukaondoka sikutegemea. Bila kunywa bia kutonalewa. Kila nikikumbuka unanifanya.
Upweke unanifanya siku naiona wiki. Chakula kipichi wepweza maskuma wiki. Nimebakia mifupa mwili umekioka njiti. Geto palaliki go squeeze ya zifiti. Mama, kwa nini utupe doro? Nambi anguka soro man. Tandani sikuwa mtoro. Nombo siniache doro man.
Animebaki loli loli.
Bwana